deadhousezambia.com.
What a vibe. Cinemax touch.
Somewhere in Africa, home sweet home. IQ Musata Show. Braxton, Noromeria. Akasoma na ineni kure nkoni. Akasoma na ineni kure nkoni.
Iyo kapenta nizinga.
5 quarter.
Kapu ya beans nizinga.
8 quarter.
Kajicho saniko ni ndine customer 1.
Manteni katosa koni jina pangalosi. Ulofa uba uba ni kule nkoni posi. Akasoma na ineni kure nkoni. Akasoma na ineni kure nkoni.
Iyo kapenta nizinga.
5 quarter.
Kapu ya beans nizinga.
8 quarter.
Kajicho saniko ni ndine customer 1.
Manteni katosa koni jina pangalosi. Ulofa uba uba ni kule nkoni posi. Bazelo lo paper the seller. Isa choka kuti for me to cover the error. I'm on you, I'm just for kasi. Kosi kupesa nchito ni nchito futi last. Lose discount in the alama mulina so. Mushopura timu makura no kasi. Wati marasha ya tura. Tosa nikoni na chokera kutari chiparampa. Come on. Ika peti na ine ni chito order. Trying it to survive futi no kui build. Pongo 5 quarter tipari 2 quarter. Kura ni furisiti isa tadisa mutunja. Kutido paper tiri. Nafi hopu wa zakati alisale sai. Akasoma na ine ni kure nkoni. Akasoma na ine ni kure nkoni.
Iyo kapenta nizinga.
5 quarter.
Kapu ya beans nizinga.
8 quarter.
Kajicho saniko ni ndine customer 1.
Manteni katosa koni jina pangalosi. Ulofa uba uba ni kule nkoni posi. Akasoma na ine ni kure nkoni. Akasoma na ine ni kure nkoni.
Iyo kapenta nizinga.
5 quarter.
Kapu ya beans nizinga.
8 quarter.
Kajicho saniko ni ndine customer 1.
Manteni katosa koni jina pangalosi. Ulofa uba uba ni kule nkoni posi. Mwamene umuti. Ni sungira bana ni karusa yote la nishini kusebana. Help me to grow up. Kushansha ni shansha to fill the gap. Kekweba atitine wakaso. Nifuno sunga nchito yanka na haso. Sharefwa ikano kumieba ifi. Hamuloyo no wanta ni chicha ifi. Kapu ya pere pete nifake pomba sela. Nanka wa next sisa kwa na kapuela. Pano teranta kechita na renti. Manthenti ni pressure to pay the rent. Hii business jie inisunga. Gonna start and repeat ye ile town guy. Akasoma na ine ni kure nkoni. Akasoma na ine ni kure nkoni.
Iyo kapenta nizinga.
5 quarter.
Kapu ya beans nizinga.
8 quarter.
Kajicho saniko ni ndine customer 1.
Manteni katosa koni jina pangalosi. Ulofa uba uba ni kule nkoni posi. Akasoma na ine ni kure nkoni. Akasoma na ine ni kure nkoni.
Iyo kapenta nizinga.
5 quarter.
Kapu ya beans nizinga.
8 quarter.
Kajicho saniko ni ndine customer 1.
Manteni katosa koni jina pangalosi. Ulofa uba uba ni kule nkoni posi.
Anyway, yamba mponi, wazo kugula mponi wena angu, kaya mwaka na kutuwa sapo. After all, na vintu vaa nivone kavo gone.
Yeah, support me na makipi change na likwata piki dreams. But it no sense, it's no simple, but it ain't sunka. No option, kosi chalo tachisunka.
Ah, imwe, yendani huko, mwini vute, mwini chose na chiwe pe kuli mpepo, eh?
Assistant, imo vuta tap, yeah. Anyway, imo wamusha, eh.
Yay! Mwapita marine manje hapa. Ala.
Akasoma na ine ni kure nkoni. Akasoma na ine ni kure nkoni. Mateni katosa koni jina pangalosi. Ulofa uba uba ni kule nkoni posi. Akasoma na ine ni kure nkoni. Akasoma na ine ni kure nkoni.
Iyo kapenta nizinga. Kapu ya beans zinga. Dajicho saniko ni ndine customer 1.
Yeah. Tua ikaramu society ya kwebati. In almost cases at work is what it die. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Life is a competition imotara. What?
Somewhere in Africa, home sweet home. IQ Musata Show. Na boste baba pambarika.
Hard rock music official. Yeah. Oh yeah, ninjo.
touch.